baita mwabaita itamba ita yenze baita baita temulwa mwangu wenga tebunaita eno yensonga sema songa lwengo jetubadde tulinda kakano tuzibusimba tugoba batuzanya katemba olaba uzibo bunyamazi basanza babadde balimba fe twafunye omuzanganda sala zamwe zatuyambye nkonga amala kusinga n'olowooza olyoka omuviire musemberende semalungi aberwe nkoka mbala gasobola gacyokoba obwavu mbatemyako yembaka w'abantu anaatujuna amalwayiro gazimba agasobola abantu berwe ngo tubadde bobe taata mama jajja kyenkusaba ono yatulumirwa gwe tuba tulonda abantu batubuuza lwaki twasazeewo saala nkonge nange ne mbaddamu amazima tyoyo saala nkonge yalina tooki ey'amaanyi emulisiza lwengo saala nkonge yalina omuti gw'ebibala kwetunanoga oyo saala nkonge gwayagala basale ez'abaana okusoma oyo saala nkonge ataayagaliza abantu be era saala nkonge mubutuufu alabikako ne mu bantu atundika oyo saala nkonge abatuyita erinnya lyo naye ffe twasazeewo gwe saala nkonge masonga jasaze wasosowase lwengo twezimbe n'okwaka twakayakane akulaakulanya abalimi saaka abalunzi saala yagambye n'ebibiina abaagala abavubuka tabeerabidde nti ate kummwe kwafiira saala nkonga abaagala yemmwe uganda yenkya mukama mulungi oyo ogurudde n'atonda yeebala kumwe abakuvuganya abanaakibwako batugamba bamuwana nnyo bamuwana dda twagala tulabe anaasinga akalulu konge yetaala ya lwenge n'amulisa buli omu gyalaga tazze lwa nsimbi wabula ayagaliza abantu saala mukyala mumanyifu ateera ayagala ensi ye mukama agemulira abantu bekyobugagga ekisira zaabu bekingo kino nyina ekiseka ajimba baleera abasabye wadde abakubi b'endere bo babeerawo nti tebabalemesa ye mbaka w'abantu anaatujuna amalwayiro gazimba agasobola abantu berwe ngo tubadde bobe taata mama jajja kyenkusaba ono yatulumirwa gwe tuba tulonda era abantu bambuuza nti nosangibwa wa saala nkonge nange ne mbaddamu ssaabalimbi muwonge saala nkonge abeeranda gwe makonde w'omugenzi Paulo Kazooba era landiroodi w'abantu malongo nyenje mu nnyambe ebitabo byabirina si byakupangiro oyo muwonge nkonge n'erinnyo litegeererawo dokita muwonge saala nkonge owakabaka atuukayo abeerwenga ebyamu ettereere n'ebibiina birimu bagagga kwagala naye katusakire ate kino kyatusanyusize wa pulezidenti mumbejja katuyimbe erinnya lyo dokita muwonge saala nkonge n'amasomero agalina ono si wolokosa mbunkuba amalebe muwonge mukulembeze yabeerako mmeeyeera mu kibuga ebirungi byakozeeko dokita saala byo byeyogerera n'ebyange mbikomezaawo kasita mbalaze maama wa lwengo mmwe ekyokoba obwavu mbatemyako ye mbaka w'abantu anaatujuna amalwayiro gazimba agasobola abantu berwe ngo tubadde bobe
tumwaka lusalango
tata mama jaja chengusaba
salango
ono ya tulumerwa kwe tubatulonda
tumwaka lusalango
yachoko bwafu mbate myako
salango
yembaka wabantu anatujuna
tumwaka lusalango
amarwairo gazimba gasobola.